Stijo tamani, halaji malifu. Toyo stijo tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
So andi a anda, so a anda ta sakra wikidi ebe mjoti omsan hedare kabaruji amen de aljumare jitli lewur utu hitane 2026. To ngondom hedare hejut amen ili wakat jang o lende mangal mutum fu minchalmin omsan ni konari bangal demal habu hitane hika kami andi nam onwide lukule kewde le lede amen di demo behewbe kami enka uiti leji ni anni yino rimure mutum habu mbaiti du mengadi awdiji gudi kasem sabi kam otan nukoyde bekeba edu angre ngaji. Le oda kabaruji du min kalte nam omtam wide le region sigu yimbel rewbel sappo en kanyum en ka dali aduna tiagal ko wutorum em nabbi do bombode urade nokum noddirta berta anal cercle saro takra dun sembe kabaruji be joganom kigit hande bismillah modom hedade men andinam on don wiida jababuji imuji dibe noddirta kapu kanye e brevet de technicien don btn kanye e deka andinama malin kobe aljumare hande do woni jeddi lewru utto urdo gollirgal ngal be noddirta centre national des examens et concours de l'education kapu o holtama wiida yimbel ngabbe dum be ka temdere mu en fu chapan jeegom e gu kanye en ka hebi bettade btn o chapan tati e nayom hebi bettade le temdere fu btd o kanye en ka yimbel ngabbe dum be temdere mu en fu chapan jiddi kanye e jeegom kanye en hebi bettade tanugol koyde kammu o fayettaade tiddala bilido hebugol la engrais o kanyum ka latke sababu yuppude yibel hewbe don demobe nukkule kewde leedi amendi buutude a leedi ni annino remude mudum haabo sabi be tayira wiide sobe ngadi golle o kanyum ka ana gasafa keben famtare anni ko kebami on do majjo mi e kejabe am gobe le credit du festan Ousmane Ali Wuli
to yoro soto fandugol to boji e raf hebugol engrais ngaji handi golleji remugol haabo himbe hewbe remobe be challi en baati hono o goto Abdoulaye Goita ana wondi e waylitinde no gollerata le fuddode ndungu o hectare ngaji nay haabo anino mi remude ka mi buyti don sami heba engrais ngaji hectare goto e feccere haabo tan woni ko demmi sabe taadugol awre e raf hebugol engrais ngaji remobe hewbe wombe kuchala njoppi remugol haabo do remugol awdiji goddi Boubacar Meme yo hore jogoto le direction regional agriculture kuchala
chamande blala
ko hewi anataadi fewde e majjun remobe hewbe awbe labi kewdi e raf hebugol engrais ngaji jalditi remugol haabo do remugol awdiji goddi ko seedi e didallaji mataadi to kuchala to kanye e yoroso ndungu o ana wonde yarde mojjiri to kitato dun ko wode ni ton remobe gikke lobbo milde ndungu o gasa nobe jidiri Mamadou Tunkara woni horejo sambara agriculture kita demal haabo ana wonde yarde mojjiri fay e tawede wonti dallaji seeda bangal hebugol engrais ngaji ko lati fu meden jogi gikki lobbo hebude ndungu lobbo sini ndungu an mojji tafon hikato kitato an yaade yalditingol remugol haabo to yoro soto e kuchala ana anni waddende tidal o golle kabaru mbawdo wadude chaadele do an yaa leydi ndi bangal demal haabo wattungon en joni o
mi holiti on jon do sembe kabaruji di fuddata do rewbe le ta sappo yon kanyum en ka dal aduna tiagal ko wotor mu em nabbi do bomboje urade nokum noddirta berta ana le cercle saro e region segu nana laj ke bad urde ton di ka holtama wiide ben do yimbel kanyum en ka njohono duhanaade yina do goto tiagal ko yimbel mo dido mo yimbel jogi be kabodo be andita ka ko woni itti yonkiji mu em do gol lawol woni ko moto mabbe o nabbi do do bomboje juhoji so o fella mi andina on do wiide duubi chapan nay tiagal ko on do golle dari do woni biennale sportif o ka golleji mudum fuddite le leedi amendi kasem bande jiddi yaade 16 lewru utu ngarondu gal do kawrtal ngarowal hawrintinde hayabe ko buri ujinere e temere jettoyom le leedi amendi yur e region ay 16 leedi kan e bomako ka fu waram jukitaade beedaade ima daraji ne do yambere hore dum e wakkati hawrintinde yimbe kan e tewtude andude dum hono woni yimbe la jogi be ima daraji hono yimbe la mawbe kabaru yimbe al andan be bilki sambe challi Jibril Dramé kanyu conseiller sur ministre komani do bilki sambe challi leedi amendi kanyu ko woni landindo gal do kawrtal do wonko o haltani Mariam Koulibaly kanyu e umu anni ko be kebani en do majjondo fetango soñal buni
ça peut quand même faire en sorte
ana way wadde fa sukabe jokolbe kebo ko ngada njalti e bonugol sombu natugol e terrorisme eden way wadde fa hono ditti dallaji kebene jogala wattu gon en joni o haroji chaldi joyi wondi men cuubi ballon worbe doddu worbe e rewbe basket worbe e rewbe fijirde ko wiyete jeu d'échec kanye dendi ko heydina e majjun ana hani tafon nokkuje haroji chaldi ngatte mo ina sabi arande don fu walano ko bama fu ana wonde heydintinede tiagal mudon dabreji bame du kabaru geje en nandore mun arande sukabe galan hen mawbe tanno ka hikka mi bami be kibbina dubi nogay sabe hedun edul bay wadde fa forbe sanne kebe lanine ko warata
e préparer l'avenir
golidal hakkunde leydi amen ndi kañ e leydi Alangeri kañum ka laawol gongol kasen ka fuɗɗi ele muɗum Alkamsaare kañen ele timmoɗe jiide pawinoɗe holitikde golleji keɓat waɗere le duuɓi joyi le laamu hakkundeje au premier ministre leydi amen ndi Abdoulaye Maiga kañum ka holiti wiide golidal kañ hakkunde leydi amen ndi kañ e leydi Alangeri kañum ka ana heddi yimɓe honjotoɓe hewɓe kañum en ka holiti wiide laawol ngol ɓe jokki le ñalawma hannde ngol kana wawi latade sababu daɗɗude golidal kesal kasel hakkunde maɓɓe ele imma darafaɓe kaɓa terrorisme o le nokku o
sijo tamani mo fondation irondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvége
vidéo goto jiltinaɗo beme ande kese ɗe kañum ka hollitama ele muɗum wiide kaɓotoɓe fedde neɓe noddirta jini mo camion citerne goto mo suumi Badla Bouga nal commune Dioyobo diski Bamako ɗo talatare nayyi lewru uttu ɓettiindu ɗum e gongana Dramane Maiga tewtu andude ɗum keɗe Ousmane Niali Bouly
nate ɗe wona ñande nayyi lewru uttu woni koɗe ɓama famin tumto o kabaru min itti yimɓe amen yaade leydiyande Badla Bougou ɗo wiya ɗe ɓama ley o nokku himɓe hewɓe min landi penni ko wiyaɗon e wi maɓɓe ngal natal ñande aljumare capantati e goho lewru juillet hakkunde yamde nayyi yaade yamde jeegon kikiɗe nden no wona nayyi lewru uttu honno wira ley natal ngal
nde wi kabaruji keɓaɗi toon ɗi ka yiite nangui citerne o wakkat no jippinta kuɓɓojan ɗan donno mobel o sottini mobel ngel yoppiɗo hakkunde laawol ngol wala fu barmu ɗo hen ɗum wona hippagol terroriste en yimɓel ñifoɓe yiite ɓe waɗi immadaraji no yawiri fa ñifa yiite nge ɗum waɗi wakkati yamde sappo e jeegom yaade yamde sappo e jeɗɗi
filangoji amen gaɗi du famin keɓa nata kewɗe ɓamaɗe ley on ñalawma goto ɗe gonɗini seeɗa fooji ɗimin keeɓi ley o nokku ɓe koltidu ɗum wona on cummo goto ngol weddagol ngal natal dow bembe andede no wirano wona non worri
sa kala ɗon mi kaddata e kawaruji amen ɗe kikiɗe hannde mi jowti on sanne heɗademi